Tse neza dususuruke ibiganiro byose dususuruke bisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki nige na Cassien wimusanze mu Kinigi mu Rwanda yanyandikiye kuri radio yacu @voanews.com ati muraho neza bwana Kamirindi umbabariye ukampa indirimbo yitwa ubushikiranganje wabukoze nige nawe nda urahura komeye Erega suku kubabarira n'uburenganzira bwawe rwose bwo kumva indirimbo ushaka kuko nimwe dukorera ngiyi rero ubushikiranganje yacuranzwe n'umurundi Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Kidum Ijwi rya Amerika turasusuruka kuwa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Niyikiza Eric w'i Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati dususuruke Bob Dylan Knocking on Heaven's Door. Injyana y'iyi ndirimbo ni nziza inogeye amatwi. Muyikinnye muri dususuruke kuwa gatandatu byanezeza. Niyikiza Knocking on Heaven's Door ngiyi rwose. Weekend nziza kuri wowe n'abawe. Ikiganiro dususuruke ni hano ku Ijwi rya Amerika, Facebook VOA radio yacu, naho adresse ni radioyacu@gmail.com. Rungika nimero yawe ya telefone, tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi.
Nitwa Niyongabo Remedy, abamba mu ntara ya Muyinga, mutumba wa Kibali. Abashaka gutashya bwa mbere na mbere, mwebwe munyakiriye abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, muryango wanjye. Onyesha tujanye cyane muyinga promosi ya 14 ya 15 akarimbo nashaka bawa ya Dream Melody. Murakoze kwa iri gihe ameka turabakunda cyane hani muyinga ikibari.
Ye murakarama pe. Call fun confinza. I saw see blues melody pomaniti. Sinari kutuma katafa tuvama mkwa jende iyo nzao Kujirubu shobo sinari kuwa pose kateta katina Tukatira mafuru mchiko mechisi Ijienza kuisapa wa mindu yumo zima Tejina tenis na jese mate kukabiso zi
chikata nipo chita sijeri sivanga na kumusibo nisefe ya chita sijera jipa chira na nipiko kwa dagose isina na chise walai ichie chiso papira
power power nipo abu shoma sing iyo mzaku baha mufite narigu kora pinch power isawa nipo abu shoma sing ibiko kwa nizi na nukobu shobozi yehehe
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 address radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abawe
anyita sanze mane Edward nyemerere mu murenge wa Busoro akarere ka Nyanza intara ya Majyepfo ndasuhuza mukuru wanjye wa kadata tubita ateze mane Foroni na Jerome na murumuna wanjye bita Simana Manweri na mushiki wanjye bita Yankurije Yvette na mubyara wanjye bita Godas n'abandi bose banze ku izina ryanjye rya Sandrimana Edward na promosiyo twiganye Toroko 2017 nayo ndayisohoza.
Nsanzima uba tuyihe ndirimbo se?
Batuyihe ndirimbo
ye
iyo bita Mbeshya ya Social Mula
ye urakoze Nsanzima komera
nawe mukomeye kandi biganiro byanyu turabyumva kandi turabakurikira
turabakunda natwe ugira umunsi mwiza
nawe kandi azagira umwaka mushya muhire
twese nk'abitsamuye pe Nsanzima mu by'ukuri iyi ndirimbo izina ryayo ni Mavi.
Kwachinguru mutima disimbirimbira nubwijwe ryawe ryabariyanga gumana nanje niyo wabufita okujya ngira mutima nibivyo nibwira ngira mutima kumunda nanje nyine oh nanje nokuri sinza guhinduka oya eh bisobanura ya c'est toi ma vie mon ami c'est chira ya c'est toi ma vie mon ami c'est chira gendo girin shuti zawe konzabana nawe gende ubwire inshuti zawe konzafana nawe ngaho genda mazubwire mama wawe kandi genda
papa wawe Ngira mutima nibibyo nibwira Ngira umutima umunda nje nyine Oh nanje Nukuri sinza guhinduka Oya Sinza uko nabisobanura C'est toi ma vie, mon ami, c'est Chéra. C'est toi ma vie, mon ami, c'est Chéra.
Ijwi rya Amerika, address radio yacu @gmail.com. Iradukunda Adelphine yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati nitwa Fiette mperereye Mahoko mu murenge wa Kanama. Ndashaka gusuhuza oncle wanje Papa Toussaint, chéri wanje bita Passy, basaza banje Manzi na Patrick na mama wanje. Murakoze. Fiette we na urakoze. Kubera ko utambwiye indirimbo wifuza nguhitiyemo biremewe ya Priscilla ndibwira kwikunezeza
Turi kumeni nijoro, nibonye umucyo.
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Twohereze numero yawe ya telefone, tuzaguhamagara pe maze tugutangire ubutumwa, tubukugereze ku nshuti n'abavandimwe. Nshuti zacu, dususuruke zose kandi urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Mu biganiro ahanditse umuziki. Dushoreje ku butumwa bwangira Imana. Ndabashimiye cyane, mugire wikende nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Ngira Imana Theophile, nkabandi ikanombe mu mujyi wa Kigali, ariko mvuka mu karere ka Bugesera. Nkaba rero nifuzaga gususurukana n'inshuti zanjye, cyane cyane abavandimwe banjye bari Ngozi mu gihugu cy'u Burundi, uwitwa Nizeyimana Hussein n'uwitwa Harerimana murumuna we, n'uwitwa Mujawa Maria na papa wabo Kabera. Abo bantu hashize igihe kirekire nta makuru yabo mfite, nkaba nifuzaga ko rwose niba banyumvise batera akama ku juri rya Amerika. Kandi nifuza kujyana nabo n'ababyeyi banjye bari mu karere ka Bugesera, abavandimwe banjye tuzindi imwe n'inshuti zanjye zose, cyane cyane abana b'abaririmbyi Poli Cantores Federation ya Amerika i Washington. Ndabizi ko tujya tuvugana kuri Facebook, nabo ndabaramukije cyane. Haba nifuzaga rero kubatura akaririmbo k'umuhanzi Kizito kitwa ngo aho kuguhomba yaguhombya. Murakoze cyane.
Ngira Imana, urakoze cyane.
Yego.
Umwaka mushya muhire.
Tusangire twese Thomas.
Yo banga ry'umucu ibyago biruta ibindi no kujya utumvijwe imana iyo twishimye cyangwa twizihiwe icyo gihe niho tuba twugarijwe twibagize icyubahiro cy'Imana naho ubutunzi bwacu bwose ukunda nabwo kutube ikigirwamana Imana yibibonye gutyo kwemera ikaguhombya aho kuguhomba yaguhombya ugasubira kwisu kugatangira bushya aho kuguhomba yakwemera batakaza ibyo
Yeah.